Gio man, these people they keep me wondering each and every day. Some of them say Jesus live in the mountain, some of them say Jesus live in the water. FBT, I wanna tell them the truth. Jesus live in the faith. See ya.
Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, kila siku za maisha. Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, kila siku za maisha. Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, Alpha na Omega. Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, kindi hilo la maisha.
Kata kukupa manuoli ya nikumba, kwa sote nitakupa maovu tumeshinda. Nguvu zako nito yanga, numana tunaimba, kwa zako siku zote, chitani na utani. Anadana meni wahi, walahi ninadai, awazi kuni wahi. My bro, yes I quit, na we unapita, kiza, tuliza, tijenda mikujiza, tu ya maisha yako.
Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, kila siku za maisha. Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, kila siku za maisha. Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, Alpha na Omega. Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, kindi hiyo na maisha.
Let me thank you cast, cause I tired of the cross. Take away my sin and now I sing for the wonderful things to have done my life. Only guide and protector of me life. My soul was filled with a full of trouble. Me life, God, don't do the grave. Now I look like a man who has no strength.
Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, kila siku za maisha. Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, kila siku za maisha. Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, Alpha na Omega. Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, Vietnam Sifu, kindi hilo la maisha.
I lift the name higher and I'm not a liar. I never get tired to worship and praise. Kwa shetani tutoroke, wana Yesu tufuate, kisha tuokoke. And things will never be the same again. Everybody is forgiven, we are going to heaven. We are going to heaven, to heaven.
Yeah, shetani you're a liar. Bali nitamwitia Mesaya. My bro and my sister, come kwake Yesu. Yeye ndiye Masaya mkombozi aliyetukomboa. Aha, I'll never get tired to worship him and praise him. Yeah, aha. Yeah, my love for him will never expire. Yeah, yeah.